Amérique jamana koka ministre soka kumalasela ka fola. La siden Kathleen Fitzgibbon sera Niamey walasa ka Amerika chiden juru o chiden abara nyemine Niger anika chesiri baraka bunya walasa ka demedo ka politiki gele au nyenabo o jamana kono. Halibi ka keni seven niye Amérique chiden kura ninka la nyineye ka delilike walasa ka chiden juru ya nyenabo mimbe sari asumba sinitogo lakana Niger jamana kono. Anika jamana tiki bazoum naka dembaya animuro mounumbe min na sariya siratigɛ la k'olu bɛɛ bila joona. An cɛ sirilen tora ka baara kɛ n'an ka farafinna jɛɲɔgɔnw ye. CDAO fana sen bɛ o la walasa ka lakana basigi bɛɛ jɛmu faga mara ani sariya sunba sabati Sahel jamana kɔnɔ. O fɔra aw kunnafoni nin kɔnɔ.